Bismillahirrahmanirrahim. Saciid Usmaan Gaawaali Are anaga oo indhooleyaalka oo ka tirsana. Meeku kooyay gabal oo muulmad lilay ya ku kooy. Alhamdulillahi abaarto badheedi geekiyor arday meela isku degnayni tuuladan arday beerna meelaare meela degnayni abaaro badheedi abaar lagu malleewal aray meel kasta lamba dareer ambahe. Maddii imbahaw markan un meel imbahana malayna xoolii haysini xoolaha un haysini awki anagoo yara dhameeday marka xoolagii in ruugeen si lan gabaay birshina longoori ayo ba birshina isku dhimaayaan xoolagii dhamaadeen may dhamaayay baahada haday yaalo abaartii dhon abaartii bad dheere abaartii dhamaayti maddi xoola haysini sifay la arday dhaysasho iyo ne ambuladaano iska amani marka walaayo dhamaadeen ambulo ma la walba ama ma la arday aanan ma la hilibkiya markan arday waa saado la gooriya la saaray hilibkiya arday goorta jimaadoba la amay u laadi la kunoolayay madin si xoola ilaylanka hilibki ilaylanka noolada hadan ma nagale ay guuray madin li guuray leen baawar ma la
anti
lan gurni xoola adag qabta dhagdaasi xool nooc ahaan tirada meeyo tirada aabe aw ka dhaafi meeyna 30 neef ahaayeen oo luu 20 labaatan neef ahaayeen alxamdulillaah yogi doon baragday dhamaadeen wali la gado wali aragday abaarta dilaayaan yanagade abaarta meey ka dhimatay tuma ishan neef oo luu 20 aragday meey ka dhimatay tuma illa man neef intee kale uu nay bagad gadanay uu baaqnay neefki irin ay aadan miliyan iyo anta kana lagada jari meel gabay lama boqol baase umbo sidda boqol baa sidii ba madiro bal lama boqol iyo konton bal lama boqol iyo konton
meega neef gada tim jara baas
meega gada day neef lu e arday sidda boqol iyo konton laayeen ka gadi isugiya jidka la marni hadii jidka marni hadareerni mil tagal liya koyni akatamni mir arday labatan jaro oo ndada ya koyni akatamni habab baryama adam mir oluk mir sayda li mi la koyni mi la arday baawr ko buuye oo arday wala aaday iyo nay walaalkay oo ila jari haynin tuugan uulaadi oo usmaan oo wili ba arday unug aaday dhali oo hilmis markaas ka dhiiday oo meelo ka dhamadi hatiron anaga milin duugi dhan unugaasata muqwar muqor laakiin jidka ka dhamaday unugi walaalkay ahay jidka ka dhamaday si lindu duugi ma jaray li jarahay maanum usma arday adahmin ku igge ku meeli lo roognayada suuna tiidis bay ilaahay shaanay sidii ka dhamaday alhamdulillah rabbil alamin awlaad sidii dhonga qab alhamdulillah markaas sidii ya da'in fiyaawin aadi waadan arday markaas abaartini oo horti laakiin aw shee faylaay wa abaar bay korte aw ka anun faylaay aw ka hadda hanagay shimi gira dhawayti akoyti uulaadaba ani haysidi
hay inta jismay maalmo jid ka
jirtaa li maalmo
lit maalmo ma haa amsan ka
jirtaa lit maalmo sidda bool e konton aaday hanin yar yaraaya si aamani walaay luudu la gaday bil wilba mil oo arday walo hagar lili oo arday lu shukuli geedashi oo lu shukuli oo la qasa oo la waraabawna ana maamalan yeeda argi
sababtan ma hayd
sababta ay baahadi oo arday dadsaam baahadi oo nahayta oo walla amawna lahayn misgan an lahayn sokor an lahayn arday walla amaw bang lahayn una arday misgeed ambuleeda la amaday ambul wilba ambulo kariye hanin usti aade ambuleed ya gara arday biyogas la ka dhamaw argiyan heligi ana markaasi oo luudo qabnina dhaysaga aamani ambulada ka aamani arday luudana rugdi arday weeliya ay nugni wanta la dhamaay mayta soorta la kaamay qashin ka dhong istuna hanun adduunka lanka ama jari male alxamdulillah hadda markan horta taabkano saas eh abuukey ba arday oo uso oo arday afartan jara uulaadis oo li unug ila jaray usi arday gaanto ahay unuguna qoortisan saaran unugii an yar qoortisa saarade uliya in qobadii ulaasaa ka dareeray alhamdulillah arday aba sisa lan guuleysina saadle lan guul baryo lan guul baryo ba adalla sayde hoblo koy buu diye oo arday baydhoya ku usti bi li leey taas arde walaal arde hani galan qobadi in dhoolka ii owlaadan neeri aaday oo nee walaalkay ba meeli laan ka tabay gidaalna halugaayno sidii bay dhawnin ku kooyan may birno dambuuna lama bir oo yoon arday dhatali ka jaran alhamdulillah noolaan bay dhaw ba kooyni arday kol bila balan raashin nasi horta male lankasta meela hin dool walaal la siya leeyhin dhoolyaalka walaal la siya una allagaan ka alla nabagaan ku muhammad lan walna si male walna maani diiraay kullaba tiradan in dhoolyaalkan iidan badanta kaamku walena kaamkas tiradi oo hadda arday in dhoolyaalka ma iyin dadka oo hin dhoosho qaban oo walaalnyogaan ay hin dhoolyaalkan isku jarsho 70 ishan goosu todobaatan shan taas goos aan meelays isku le degdegna kaamkan arday kaamka in nolyaasha al-aamin al-ereh bismillaahi ramaraan daraamad horta kullaaba anii bahin dhoolahay tan ana dakin sheegaayo geekii hor dheefa qabni laakiin jidkun horta abaartun ilaahay wiino waahidow noogunida hadda kabaadan ilaahay abaar ba munatuso taabkana teeganya in koreyti abar tung limar mo talugay to abar kurort ay may madi in koreyto in ooli in akhiru abar tung oo ha in akhiru abar koreyna abar in korey arday holaga no rugin si baahat bir ko hob abar sad bir ko walle ka baay hola arday kisto gaba ma en rone englay hal dio society walakin abar tung amal hormay mar laakin abaartun tan oo eed eed arda insaan mooyti marka may fadaane walaalahan oo dalki idi bidi barroogan may fadaane arday iniyo arday walniin qobadano wal abaartun dartee walniin ku qobadan ilaahay qobashi iska leh iyalka de arday bahe arday suuga angale unugu iwede unugaas arday oo usuba naftisi ijaar likille arday herba her suugi bo arday waab unugi ba ko ijaare amba baawarki oo li ijaare amalha unugi ba meel likille unugi oo ba lihidun aba hel unugi labaatan kun insi likille afartan kun allah heli afartan kun arday la sidtooka illa matooka dabmishba halka maalan bise wa dab kala kashada macnaha nasi arday meekshanay inta baydhooda gale koo anjeerada ka siiye koo arday mooska ka siiye koo ambaga ka siiye koo arday waaba anjeerada ursiti lan ka siiye dhan weerga haa ul nugliya meeko diido is wal diido male wal aamo lay faday baahanyi ba bi maqamna muskul mahaysan wal un haysan male kaamka arday dan ka dhibaataysanna
walaada xal ma yahay gadaas
hoban walbeela arday islaantan dhiibe yaan arday wali labaatan qobahaado abeed biday sidaasi arday wali aano baaste amboonite aano soore bakagado arday walaago arday aano ulule oo arday saase bakagado yoogi adaaminkii la kaame hiraabti arday walaago baryano dadwiine bangaaman amboonite hootugo bari ya arday oo kunkun kala gadaal isku gadada yoogi arday shaahidal kuwaraabe saasa ku nool may arday saade ka jaray ardayna daba saacad horta nung masheeyo karo laakiin may ka jaray intii arday li tasaalik diira oo door balaadama arday masajidka arabtaas ku tukudeen boo masajid jaamaas ku tukude markaas ka dinba idee aan heer galay oo baan kooy uulaadi aadiyo isla jiifan aan ku kooy markaas ka ere arday markaas wal arday aanii ba heli arday wali markaas karsan oo moos baadani yoogay iskaameen markaas arday ka markaas nolol kal nin weydiin si markaas walnaa maadan baraleel ka jiide saasa aladaanta
marka la qabsatay
hey alhamdulillah idan la qabsadi laakin qabsiga ba may ku wiin eed iyad ma hadan dareemad ee nin ay abaarti ba hadan ma aanin ku kumurgayni booshishki oo la dhisi roob roob ha moqodi maanta baar darde roob aa eed gubeebci kulli lab madan in dhan kaarkan gubeebka dareema kor aya gubobki shamay geerad kurtuuma muslima yinto toowi bajaaja insari arde kurtuuminki hoobadani roob ko leedo roobadan yadom sinyeer ko bisee wa ka jar qaabkeesaas